Salve to him. Father God, we thank you, Lord, for this beautiful day that you've given us. Lord, we thank you that once again you have allowed each of us to wake up this morning. Just another sign of your goodness and graciousness in our lives, your patience and your long-suffering towards our sin. Lord, we thank you for this opportunity to gather and worship and to start our school day in this way. We thank you for each of these students that have that you have providentially brought to us this morning. Pray that, Lord, through the ministry of your Holy Spirit, as we read and teach from your word, that you would give us wisdom and understanding to know your word and your will the way you would have us to understand. And we pray all this in Jesus' name.
Amen.
Okay. Let us sing our praises to Jesus this morning.
Tuimbe praises to Jesus. Jesus paid.
And we can sing the Swahili
version. Tuimbe Swahili.
So that is Deni ya Dambi Ilimal.
Deni ya Dambi Ilimalizika.
Thank you. Yeah. Okay, 1, 2, 3, begin.
Deni ya Dambi Ilimalizika. Yesu amenipa. Mm-hmm.
have your seats. And we want to finish this morning our exposition of Psalm 10, the 10th Psalm.
Tunataka kumalizia leo Zaburi 10.
And as you may recall, we have been going through this psalm. We first saw in the first several verses.
Na vile mnakumbuka ya kwamba tumepitia Zaburi na tumepitia milango kadhaa na vifungu kadhaa katika Zaburi.
That was verse 1 through 11. We saw David's problem.
Mlango wa kwanza hadi 11 tumeona Daudi.
Then in the next few verses, that was 12 through 15.
Milango ya 12 hadi 15.
We saw David's prayer.
Tuliona maombi ya Daudi.
Now, in our final message on this psalm,
tukimalizia ujumbe wa mwisho katika Zaburi hii,
we want to look at the end, that is verse 16 through the end.
Tunataka kuangalia mlango wa 16 hadi mwisho.
And here we find David's praise.
Na tunaangalia maombi ya Daudi.
So I'll read those verses 16 through 18 in the English, then Brother Moses will read in the Swahili. The Lord is king forever and ever. The nations perish from his land. O Lord, you hear the desire of the afflicted. You will strengthen their heart. You will incline your ear to do justice to the fatherless and the oppressed, so that man who is of the earth may strike terror no more. This is the word of the Lord.
Zaburi 10:16 hadi 18, na nitasoma. Bwana ndiye mfalme milele na milele. Mataifa wamepotea kutoka nchi yake. Bwana, umesikia tamaa ya wanyonge. Utaitengeneza mioyo yao. Utalitega sikio lako ili kumhukumu yatima naye aliyeonewa. Binadamu aliye udongo asizidi kumdhulumu. Neno la Mungu.
And in this passage, David declares something which all of us should know.
Na katika somo hili, Daudi anazungumza kitu ambacho lazima wote tujue ya kwamba.
That is in verse 16.
Mlango wa 16.
He says, the Lord is king forever and ever.
Daudi anasema kwamba Mungu ni mfalme milele na milele.
The Lord.
Mungu.
God.
Mungu.
Jesus Christ.
Yesu.
He is the Lord and he is the king forever and ever.
Yeye Mungu ni mfalme milele na milele.
Again, we've said it many times, but this is a very important point.
Tumesema mara kadhaa ya kwamba Mungu ni Mungu, lakini hii ndio point ambayo yafaa tuichukulie.
God is not some far away, far off, distant God who created all things and does not any longer pay attention.
Mungu ameumba vitu vingi, Mungu tunasema yumbali, Mungu ako karibu, na yafaa kufikia leo uitii sikio lako umsikie Mungu anaposema.
And God is not limited. God is not just some or one of many spiritual beings who have more power than humans but are still limited in their power.
Mungu ni wa kila mtu, Mungu si wa watu fulani ama Mungu ni mtu wa mtu fulani. Mungu ni wa kila mmoja wetu na Mungu anadhibitisha kwa ufalme wako wake na nguvu zake.
No, God alone has created.
Mungu peke yake ameumba.
God alone has all power.
Mungu peke yake ana nguvu.
God alone has all knowledge.
Mungu peke yake ako na hekima.
There is none other than God.
Hakuna yeyote aliye kama Mungu.
Or rather I should say there is no one like God.
Tunaweza sema ya kwamba hakuna mtu aliye kama Mungu.
The Lord is king forever and ever.
Mungu ni mfalme wa milele na milele siku zote.
David knows that his prayer has been heard.
Daudi anajua kwamba ombi lake limesikika.
And he expresses his confidence.
Na yeye anaeleza umahiri wake.
That the nations perish from his land.
Na mataifa yaliangamia kwa shamba lao.
David is meaning that God would defeat and destroy evil.
Daudi anamaanisha kwamba Mungu atawapiga na kuangamiza maadui.
God would defeat evil aggressors that rose up against God's people.
Mungu ataangamiza wale maadui ambao wataamka kinyume na watu wake.
David knew that God would do so for his chosen nation of Israel.
Daudi alijua ya kwamba Mungu atafanya vivyo alivyotaka kwa wanawake wa Israeli.
And today we know that God will do the very same for his chosen children, the elect.
Na leo tunajua ya kwamba Mungu atafanya kulingana na mapenzi yake, kulingana na wana wa Israeli.
And whether God defeats evil in our lives, in our lifetime,
na hivyo Mungu atawaangamiza maadui zetu kwa maisha yetu,
or not, or perhaps he won't,
wakati mwingine hatafanya.
But ultimately we know there is a final day which is coming.
Na mwishoni tunajua ya kwamba kuna siku ya mwisho ambayo inakuja.
God will surely triumph over evil completely.
Mungu atajionyesha mwenyewe dhidi ya kifo mwishowe.
So even though we may suffer evil in this lifetime,
na tukifanya mabaya kulingana na utenda dhambi wakati wa maisha yetu,
we can have confidence. Or we can be sure that there's a day coming.
Tuko na uhakika ya kwamba kuna siku inakuja.
Whereby God will put all evil underfoot.
Ambapo Mungu ataweka wale watenda dhambi na dhambi zao machoni pa watu.
Verse 17.
Mlango wa 17.
You hear the desire of the afflicted.
Unasikia Bwana, umesikia tamaa ya wanyonge.
And you do justice to the fatherless and the oppressed.
Utaitengeneza mioyo yao na utalitega sikio lako.
God will surely act.
Mungu atatenda.
So that man who is of the earth,
na yule binadamu wa dunia,
may strike terror no more.
Na hatapata hukumu popote.
We can have comfort.
Tuko na hakika.
Knowing that one day,
kujua kwamba siku moja,
God will put an end to all terror, to all fear.
Mungu ataweka mawazo yetu ambayo ni ya uoga mwishoni.
What a hope we have when we hope in the promises of God.
Tuwe na matumaini kwa mambo Mungu ambayo ametuagiza.
Now in order to endure persecution and trials,
tukipitia mambo magumu na mabaya katika hukumu,
at the hand of the wicked,
kwa mikono ya watenda dhambi,
the believer must stay focused on God.
Wala ambao wanamtumaini Mungu yafaa watie nguvu zao na mioyo yao kwa Mungu.
When we're surrounded by unbelief and the ungodly,
kama umezingirwa na wale ambao wanatumaini mashetani na wale ambao hawana hakika kwa Mungu,
it is very easy for us to become distracted.
Na ni rahisi sana mioyo yetu kuharibiwa.
And to forget that God will triumph.
Na tusahau ya kwamba Mungu atatuhukumu.
And to forget that God is in control.
Na tusahau kwamba Mungu ndiye ako na usukani katika dunia hii.
God's kingdom is invincible. It will not be stopped.
Ufalme wa Mungu hauonekani na hauwezi kusimamishwa.
While we live in this evil world,
wakati tunaishi katika dunia ya majaribu,
the righteous must remain focused.
Wale watenda haki yafaa wabaki macho.
Upon the things above.
Kwa vile vitu ambavyo,
where Christ is seated.
Ambavyo Kristu anaonekana.
That is from Colossians 3:2.
Wakolosai 3:2.
You don't have to go there. That was just from there. God's people must remain faithful to him.
Watu wa Mungu yafaa wabaki na uhakika na wamtumaini Mungu kwake.
And we should not despair.
Na tusisahau Mungu.
We must resist being like the world.
Tukatae kufanya dhambi ambayo Mungu hataki.
The wrath of God is revealed from heaven.
Hukumu ya Mungu itatoka binguni.
Against all ungodliness.
Kwa wale watu ambao hawatii sheria za Mungu.
That is what Romans chapter 1 verse 18 tells us.
Na hivyo ndi Warumi mlango wa kwanza 18 inavyosema.
So we as believers, we must remain focused on God.
Sisi kama watu wanaomfuata Mungu, wacha Mungu, lazima tufuate njia zake Mungu.
Remembering that we are completely dependent upon God.
Kumbuka ya kwamba sisi wote tunamtumaini Mungu katika maisha yetu.
Our very next breath is totally dependent upon God.
Hilo hewa ambayo unapumua ni Mungu ambaye amekupa.
And this God, our creator.
Na huyu Mungu muumba.
He is perfect, he is just, he is righteous.
Ni Mungu wa haki, Mungu ambaye anajua kila kitu na Mungu wale wa wanaotenda haki.
And every one of us have sinned.
Na kila mmoja wetu ni mtenda dhambi.
And according to God's justice, every one of us deserve wrath and condemnation.
Na kule na ile Mungu ambaye ni mtenda haki wala ambao sisi macho ya Mungu sisi wote ni watenda dhambi.
But God does not leave us that way.
Na Mungu hatusahau.
He has provided for us a substitute.
Mungu ametutafutia mbinu mbadala.
Who has paid the penalty for our sins.
Mungu amelipa deni ya dhambi zetu.
For all those who believe.
Kwa wale watu ambao wanamtumaini.
How I pray that all of you come to believe.
Tunaomba ya kwamba sisi sote tuende kumwamini Mungu.
Because there's a time coming.
Kwa sababu kuna wakati unakuja.
When God's patience will run out.
Wakati upole wa Mungu utaisha.
We are all alive today and therefore it is another day where God calls us to come by faith to Jesus.
Sisi wote tuko huru na tuko na tunapumua, yafaa tumrudie Mungu na tumpatie tumuimbie na tumsifu.
But none of us are guaranteed tomorrow.
Hakuna mmoja wetu ambaye anajua litakalotendeka kesho.
There's a day coming when God's patience will run out.
Kuna siku ambayo upole wa Mungu na usikivu kwa sikio lake utakuja kuisha.
And the entire world will come under his immediate judgment.
Na dunia lote, watu wote ambao wako katika dunia hii watakuja chini ya miguu yake wakimlilia.
Believers should find their greatest joy.
Wale ambao wanamtumaini Mungu watakuwa na furaha.
In God himself.
Kwa Mungu mwenyewe.
Rather than the temporary pleasures of this world.
Kando na hayo mambo ya dunia ambayo tunayaona duniani humu.
We should keep our thoughts.
Tuweke mbali mawazo mabaya.
On the fact that God is the greatest fulfillment in life.
Na tujue ya kwamba Mungu ndiye kila kitu ambaye anatimiza mahitaji yetu katika maisha yetu.
And God is the greatest way, in fact the only way, to avoid temptations of sin.
Na Mungu ndiyo njia kuu, Mungu ndiyo lengo na Mungu ndiyo kila kitu kuhepa hukumu lake na hukumu.
Everyone stand.
Simame sote.
And Moses, will you close in prayer?
Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru tukisema ni asante. Umetupa kipaji cha uhai. Mungu, tumeona siku ya leo na tumefurahi Bwana. Wacha hili neno ambalo tumezungumzia mbele yako Bwana liweze kutimiza. Wacha hili neno liingie katika vichwa vya wanadamu wako, hivi viumba ambavyo tumeongea nao Bwana, we mwenyewe uweze kutenda siku ya leo. Baba, tunapoenda darasani Baba, uweze kufungua masikio hawa wanafunzi, uwape hekima, maarifa, yale ambayo walimu watakuwa wanazungumza darasani yao yanatoka kwako Bwana. Safisha ndimi za walimu, fungua masikio ya wanafunzi, fungua macho yako Bwana ili tuweze kuzungumza katika jina lako. Naomba hayo katika njia ya Bwana Yesu Kristo.
Amen. Praise God from Yeah. Good. Have a great day.